enen godi yande sappo jeedi min taa chapantat studio kalangu habaru je fulfulde ko jamon e modon ni dato lam ko jano gol dubi ujinande sappo e joy wodugo lamba chapantat e jegon kalo wala hala fa war jondu kon nani hono ittude fi ko darto hono fa hande du konna wallugol dilla wambe leede leede be endan do leede niger hono ko lati horjo le taa do hande o endan o dirni gol do lawol o wi o moyti ko taa hen fo enana ko lati ministre be kawjido filo ko darto arzu kuji leede gonde le alliance mo sahel dum woni dental leede sahel tatenda kambe be gade hawrter mabbe gabbatte halde kulle kewde nyaaroje leede enda yeso e do fion enda enana kandu ko nan ko be kal do mudum yewtere men pindan studio kala ngo haltanani hala nafaka se net wadama gacce dum fuddu ko na farsu kalo de woy kanyi rewbe toy e noy hanta ye wadde wullanu mudum sumana amadou jangato habaru de fulfulde kor jagnalle mon nani horejo federation CNSP general Adramane Thiani horejo leydi Niger o deki jungo do derol noga joy lew novembre du noga tati gam batte derinde lawo lam ko janongol fabar jondu kondani noga jego lewru me du nadi e sappo e joy gol lamba chapan tati e jegon latingol hali hala hono himbe wallitobe himbe dillo wambe kanye dillo be hormi leydi Niger gol do lawol du kondani ko jangol hono bi eni den endangol holtanani neddo futawade do fiko dar dillo be leydi leydi enda no wodi hono ko wawi jukkede do mudum sabu dum wadama golle no enen daayde e leydi endam jonno hon datol kessol ko jangol gol hore leydi ho joni wonnana e do moytude kerol hono ko halno e do lawol gol fu gaden du kondan lawol gol enda hadama neddo warta e do fillaka gam batte wiide ke ni wadi na ni wadi nani fa hande ni ele ko kibari en kalno hal hawrter ministre be hawjibe arzu kuji leyde dentude ele sahel mbieted alliance des etats du sahel mali burkina faso et niger be do ministre be hawrde mabbe gam tonda bamako galdu la mor leydi mali be kali do fi ko darto yadu yes arzu ku kanye fa hande du ko na not ko tay leydi on bi en onde lipta ko gourmande enda yadu yes mu wadi fa wodi dum du ko na ni be gadena noga e tati yadu noga e lewru novembre hawrter de endam der mudum dum be jeewi ne watta ko tay be jojjini company mo lanaji piroji ko leydi kawti hawtade fa ne jojjindu ko na ni hono ndessa arzuku ko wallitirte gabbatte Allah dum wada jonde lobbere leede enda hawta do fawar jondu kondani jojjinde banki mawdo ngaddowo kanu ballaga mu yade fecciare e wallude leede enda kulle mudum hono ko watte e mudum laato kulle no enda de jamaani ani faande le kaberuji di en janto enen tanutu de region mo zender nokuto tawoyte hono faande fedde rewbe go weten groupement mo rewbe laati be ko non wadda ballaga mu en do yaadu yes hakkuli mu dum en de do fedde du intira kanani hadin kang ma tang damergu dum du ko na hawri rewbe taabe der leedi damergu di enda fu gam batte be gaddu ko na golle nyemmintini di har kaliji deme cede ko nandi e mudum haja hore masko kawon horejo mabbe o mo haldo en chadal ko dum jiya wakkare mo mama ada landi mo
ko ga inde miki aiki imma kay wancha
mo mi kanti gollal galto kam min garata do en min gada gollal kaliji gam min keba ko min pirti muraduji amin no sadar mo min godi ni woni rafidi joni gollal gese hanti min putti gollal kaliji rewbe e gida no golla no rewbe wurogo dey minen tampa sanne gan feto min ko doyta diyam ko yarnirta cilo gondo sai awatir din fuddi no dima sai feto gon horsa minen gidi min ballire e diyam fodo hikka ko diyan dan duday soji min ko jata min doga diyan ton feto to min jaha tondo no woddi gan sai min pilake kaliya kato den ko min jottu idun woddi walla
akoy ta zaramana
en janto en da region mo di fatoyte may ne sorwa nokuto ko watto rewbe sukabe rewbe rewmoobe chapande joyon woni ko hawra ele commune on enda gam batte wanede fawar jondu ekintinoje e do fi kokol kibaruji kanyu e jodaade yewta hakkude himbe dum du ko na wada kanani gam batte Allah hebata e kambe rewbe du be pondito e golle mabbe wadde be dum kan woni moje dek kadu fedde no enda hawrude do fi ko darto jande e ler leydi enda Abubakar Isa kanyu wono horejo hono fedde de nani ko halni bandi min mama Idrissa
a cikin ayyukan mu da
golleji de min goni hen wadde rewbe no godi nokku to kedani kolati ibe kani gansi tede der hawri deji de min gatta gambe keba waddude balla gaaji mabbe dey ko be rewbe kettana sengo salo halde der hawri deji din wakkati jigom dun sabbe bini ko min koji aadi wadande be rewbe batube danol andal hollude be laabi dibe mbabi tokkude alla du yettama be pami dabareji tokki teddi halude der jama'are
kullum a cikin lamur kammu
nan ne arfila ko ndartu cellal du konna to endan jaaten kanche dum du region mo zender noni nokto lati iluno gay lewru novembre du enda wonno ko dum fuddi wadde tuugal yaade himbe gam batisinde dum nyaaw bi'ecteur faawar jondu konna ni hono nyaawno latingo kesibe tengo hono difteri ndu konna durma kesano natuka wada amadu konna illu aljumar noga ina lewru du enda woni ko dum timmina kodun timina du konna himbe wadbe tugangal be bi be kebi hono dimma mu faabe jabbe kedun jaati yerno hore je loktoronde enda holliri denne ne ka o wi dum wadi du konna ni bawde majju sanne sabu himbe ballitibe docteur Banasuna nani ko haali wakati mudum Abou Sarki Sale bandimi hoji hala kaneldi do
nous sommes très très satisfaits de ce premier passage
midam beltis o sigila aranu tufude himbe hisinde be nyawgu bani ko fuddam makku himbe ko sai jabude tukabe mu en tufi amma der balla jama'are den min kebi mosola majjum miden jetta nangam be min fu fasigila o enen gasi misali fed OMS UNICEF e ardibe hawju chakantarare amin de ende miden jetta himbe gaddam be min balla cede milyoji didi te ujunaji la soji na e ko deki mer dungu ko kudde lorem e essence yarude himbe tukabe be enden tufoni miden jetta perfe helamido amin du tawabe no dari fasigila o enen timmina
la contribution physique du préfet du département et du chef de canton.
Nani fawarjo en jahan to en dal der region mo tawa nokkuto himbe tato mayle walde ko da hakkure mombe durobe der wulube tengo garin jaja tawa kana le commune rural mo bambe département mo tawa noni dum waddi ko faane mbiteedo Dillo Suleiman lati kaw secrétaire général préfecture o enda o andini bandi mi mbite Idriss Adamu no dum wadiri
hakka samu be mbake ciki
himbe tato mursi yonkiji mu remobe dido Bombay e suka ummatore durogo mu duubi chapande tati e ko diki min gari Bombay du minen e dangala dima lamorde den mer sebe min jehi hinnoide e himbe mu e mayi min joddini labi surude e iru dum he bandum wad amma ko Allah waddi wala no wadde dum hecci kenga min darni nyalani gan jofol gese den lewru daro ton mo Allah yari chapande tati e go dundu meru be endan fu poti dum amma dum fu wada himbe munya kedo nyalane de endan remobe dum min bii jawna golle gesem en de endan fadde nyalane de endan yottade
ko wato gure kemi jeddi do deme watte der region mo maradi kamon ko wi a hikka ne jeccer watni har fila ko ndartu dungu ngu do gure ujunaadi di e kemi tati ko region o wodi dum dum hunno ko lati hala ka wurtinama hollama gouverneur wakati mo faande be ngade hawrinde gandarude hono kulle ko heba ele ndungu e ndar fila durgol demal e ndiyel e ko nandi e mudum hetandu bina e noga e tati Amadou Mamman Duthi kanko wonno fawar jondu kono ni hono ardino e ndan goto e mabbe nani ko holli wakati mudum Mohamed Mamman neldimi hala ka
au niveau des producteurs en irrigué
hedde to wadobe golle deme cedu ben kulle burde sulude be kawoni harto cede ne ban essence don gam wadobe ngal gollal der wendu gulbi ben fu gollirtana e ne ban essence kambe gasual kolati handen no don chado sannem dum wadi ko awatirdindi chadi sannem don sabin bini ko golle deme cedu den no yidi wattanede hinnare sanne der region wadu miden kedi darde labi di hen dum hojante gam min kucciana e le wakati mo golle deme kali jeje ngadete
cette campagne irriguée
onani nde do yewtere ko darto fille gadol demal ceedu ciagal ndungugo ko wada le gure kewde region mo marati noni fawar jo har fille ko darto hono demal na mbien dukay mardi non liqi kanyum woni ko wadana nokkuto ete gidan tawaye kan wona le commune urbaine mo mayayi ndu gam batti alle e mardi liqidi ko di maradu ko na warde joni ni di puddama jati di chonne di gadi du fa wodi dum welteke du har fille ko darto himbe taabe ton enda hun non ko lati du ko na ni ballaga non ko be kebe nokkuje kewde Mahadi Aboubakar ka wonno hore jo fawar jo ndu ko le commune o enda fille la deje jaye mayayi nani ko halani bandi min taato so fu shape
yanzu da kai wata shida
an da wadan libbi jegum ko liqino mari der darorde diyam cakantarare gidantawaye de enda dum waddi liqidin e ko liqidin enda nyamne gaide basa diyam watta liqidin enda mara himbe kawjotobe gaide de e nyamno liqidi du cubama fa yottade nyaloma hande o enda to liqidi enda gonano nangi himbe chonniredi sigila oni sigila non joddinado gam wallirde himbe ko watta be keba ko be kumtira hajuji mabbe e ke wara ir sigila odu no holla ko sigilaaji gaddateedi nokkuuje gom de gaddama der cakan tarare amin de enden ko wado non fa himbe
nafa.
Nokkure resirde hayre ira nyomde wasama tandang arlita nokkure hayre ko ena hebama gam batte alle resude hono kaji ira nyomde ena sedi itama jonno edo dum dara be ngadi hawrtel gon gam batte be pama yalla edo wodi basi ko dum way wadude eno wati ko tay basi o wadai himbe Jamilu Ibrahim o do wonana to ena Somayir campagne latido ono hawji fila ira nyom enda nan ko halni muttari Abdullahi Bani min tawat
hukumce na Niger
dalki sariya Niger din koli wakati fu sayir gollangal no yida wadede no wodi tayka kingateki do filla basi ko dum wayi waddande harto jaye ladeji din kambe e jonde nimbe den hisabu hani wade jewe yalla gollal gado tengangal no wodi nafaka ko waddanta jamaare kamfu e sador maji kyagal mun no wodi talki dimin bindata yarande minister kawjido fi basal arzuko om kanko jewata yalla del talki din sariya Niger no tawa der maji nano
na Niger sukace anyishi koko de.
Yerno kalle le ko kibaru ni hande yewtere men pindira haltana hala seni neddo wadama gacce hana suudude no wat ko tayde hebi wulandu yotte wek to hana yotte wade dum do fu harra ko darto rewbe sukabe rewbe mawbe fu do leedi Niger e be ji accadalde balde sappo e jeegon ko hoja gam batte himbe tinine do majjon de kaf kandu fedde non darninde dum kanyum woni no wada hono silmaaji hollude himbe no han tay dum wadi hajiya kadi kanyum odu yo goto e mabbe be fedde tende e konga fen denne mo leedi Niger o famini himbe do fi ono yara wakati mo hawa Usman landimo
en ewi silma do golle hirnyere e mardi bondi di ummatore rewbe gadanti der silma o dume giuda
me film contient de projet
silma o no gonga do fi golleji hirnyereji ko wadate ngam jomu no debbo na gorko hollama debbo mo tetira sembe sai o wangine o hollaido saro e makko o yida o holla ko o tetirama e sembe imo dara ko sentineno yago e makko e koreji makko
a elmen asafani
dume fedde modon de enden woni no wada ko watta rewbe be enda de kollama mardi bondi e golle hirnyere de jara boitali mu en
minen gada yewtereji pindinol minen gada do eidol andal min kollabe to jomu wawta yehi yari wullango mun de ni wadanama hirnyere tetiram e sembe neddo tasudu bone de ni tetiram e sembe holla saro e mu de ni jomu wala sarobe do wara to pelle deranibe hakkeji rewbe kambe kollata jomun to yahata yara wullango mun ko hakke mun dartini
no wodi suka debbo gadduɗo woytanum to fedde modon de
nonno jatin SOS no fedde wonde lay kongafen goto warino to kongafen say min lildimu SOS fedde non dur yidore e golleji hirnyereji gan jomun no gorko na debbo kambe kodi teddirka makko
ir balla kay gaddantom be dum hewti
minem ballirabe e ko be gadirta lumaku e keba be pirta muraduji mabbe ibe gadanedo janginol mawbe
utilisation aussi
debbo mbaccu ka be rewbe gom no gidi yarude boytali mu en sarobe mabbe gida dume woni dade maade de gattata yaade ir sarobe be
en tout cas il faut pas
handa inrabe chuuda ir fi o e banginta gaddo gacce on be kolla ko jomun no den dibe nano minibe no koreji mabbe ibe kolla ko be gida be bonna neddaku ko woni hakkune mabbe deni biya debbo na koreji magon tetirama e sembe bangina kan wodi
dinde te para il faut denoncer.
Do dum ko habru me fulfultili hande do studio Kalangu sey tammi assalamu alaikum mbalante janwali
studio Kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm
studio Kalangu